we binti, siwezi ishi bila wewe sweetie. Maisha yangu na kuita rafiki, rafiki, rafiki. Sasa nasema mile
Baby, baby, I can't walk on.